wadooyinkan qaar ee lagu hirgeliyey inaga waqooyi ee magaalada Baydhabo ana sano saasirilin dhisi soo shukriyey waladeen jawi ku duwankii hore iyo waliba bulshada degan meelas iyo xaan gudaha magaalada Kanoolba aan seedeena dalxiisa waliba wada galab kastina iska seedeeyaan boqolal dhalinyare kureed qaab ku suuradalin dhisi iyo jawiga fayl ee meelas ku jira waana sababtoon ku yinga bulshooyinka magaaladan ka dalxiisadeeyaan wadadan kiyala meelilan ka sawara tuurka Baydhabo ana kumada dhalinyarada dalxiiska wadadan galab kastan seedow ee badan dhalinyarada isticmaala saarada baraha bulshada sida TikTok yana ku hadalay goobtan sida hadiyad iyo waqtigi hore
dhamaan magaalada meel walba inta aan qodalays oo leerxanaantu intaan soo ato wadada oo aratuurki laanaantu dhiyaasa waa naftirkaano reeranaantu balle aan barno wala kadii naftirishe waa meeb waan saasu maaha ana ahantayne wajahantay waa difference badan ee rakor waay ee eligi horanta may baad jartay bus xitaa may guusan li wado ogsoon ilaankii xamara bullar aad ina ka furmay bullar kaamre aad dheeri jartay bullar bus ka furmay jaray waa hadana may bo meelanka badan oo laanka dalaysaayo alxamdulillaah may barajeena intii sibis ku badan laanka dalaysa doon waa meelanka dhisana may banaqatay migaad
eedan fayre toorlaanta sumahay indhex sarto fayre tadleemo salaatu meel ka sidaanka dalhiisaay maamulka dadku may leeraayso intaa ka qayb galeen baan maadnagaana ma fayre teedan fayre tan walaay kooti sumahaa jannato maasha allah meel ka sidan ku waa unuun saas ka faraxsan intan nin suugi tal wadaag ma sidii horlaanti ma ta fayre ta meel ka sidaanka dalhiisaay lanka korku kooy meel ka sidan ku kooy ata geek way kooy hay saana sadararagna
bajajilanki fuul wallahi in dhobba magu ku duugnaay ma hada maasha allah sifeen hada jooyde deganta ma meel kasta lanka dalhiisay an wallahi gaar ahaan baa ku kooy ma meelunka dalhiis walaanyada dhow mid ilaa wada Soomaali dhawna su kooyay ma wallahi na sifeel inta ku waa dalhiisan baa ana ma umti ilaa wada Soomaali dhaw maasha allah dadnis badan yahay baray
ma bees barbaad kum qoran dheeligi hor meel wallahi maray ma hayna hadan geeko meel wada lanka dalhiisay ana ka meedo ku kooyna walwadaad boolijma soo qasabka ya ku kooy meelahan ka dalxiis ujeedada way dalxiisa alaam balni dhisaynina si aan han arag yaan kooy ma horta way balu sheegay jiray meelahan mar jarno qabuure hayti hadiga markii hore yoonay hada meel raayso mas barbar dhig korma horta may baan ma hadnagaan madaxweynaan Abdulxasiis Maxamed lafta gareen yaan kuma hadnagaana in badan madaxweynayaal badan ha koran laakiin madaxweynayaan madaxweyne lamid ee wiilishay ma aragna intii madaxweyne ee koonfur galbeed ha koran
meel raayis eediyadan dhowrta meel raayis uu saad sheeg dib meel u busdahay to dhalays dhin kooyan geekin meel raayis laamidi kale la dhisi eedan ku duwinta meel raayis bulsho badan sameysitaada Soomaali waliba hada inkastoo sar jimaa badanta maalin walba salaam markuu inkastoo nu maalanta li dhisaay geeg surugna alxamdulillaah idinka faraas war meelun bus gudayte kaasi dar oo nadiif ah dhawn meen gaadaan lanki kooyan mooday leema musulmaan haddii geeka bajaad ee moodo dhan surmaayta daa fiira meel raayis daa kaamirada korale ka arayaan kooyaan meel raayis reed inkastoo dadka sifal nin kooyan reer beedo kooyaa lahaanta lambes
wadadan oo dhaxay Turkiga iyo Hanaana tuyana guud ahaan bedeli deegaanka bulshada kureed soo shee asriga oo bedeli dabeeliyo busto ku jartay oo haddana ga timi dalxiiska ka fayla